Download it from ilovezedmusic.com.
Winnie Beats go crazy.
I know not jungle. Yo, boy, yo, Mops. Let's get him.
Ngale fayo kese na wano bete tine kumisha. Pashi ya makale mampara. Ngale fayo kese na lupano bete tine kumisha. Teti, teti.
If you want it on us, paka ukote. Tawa concession olo miala ushombe. Ofonchudilo wishing anga fiali fiobe. You don't know my story, si wenze komu struggle. Teka chidilo kamfeda didi mupwando. Sunga nitipe, feva ibwe na dapo. Shaba selfie, shero nidi pekaso. Family manage nchito vonse super. Nidi api sinima kearinga pa maruma. Nina badwi na kuwina ndine pusha. Today's best friend ni Judah mu future. Nga ufu na kwenda kazi mbino jumpa. Una pesa tina chinja wa shuka. Hapa levo ni mabwana mkubwa. Kade za chedi mashahida na muzumba.
Ngole fayo kese na wanome tetine kumisha. Pashi ya makale mampara. Ngole fayo kese na lupanome tetine kumisha. Teti, teti.
Mchele ehumfo kufinanda batefya na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike banu. Wimbone fia. Uimisha mchele ehumfo kufinanda batefya na kule fia. Ama chushi ya lenga mfike banu.
Mbelele.
Aba lechamba kumari.
Mbelele.
Aba tila nshaka winde.
Mbelele.
Aba tila ngala chula fene.
Mbelele.
Aba lechamba kumari.
Kona my family member. No weapon formed against me. Back to the sender. Gadrimu yako nkodi wono nkala fedia. Jenga pedi na pepa za kucha alekta. Chinatulika kudala sunga kwani somenda. Ngatisuma sekela mo sensa denja. Bakungusha kano mkaipa edesa. Nina jarisika kudala unachedua. Kubonze barua ni dear God forgive them. For kissing my name it's a big shame. Choka kumavuto lo mchae condemn. Unizonde unikonde no problem. When you look at me mumanvera chintinya. Chilabushiku yesu wani pimpinga. That's the reason why suma pikinga. For me God is my only redeemer.
Ngole faya
kukaekunganga.
Mukawe
kese nifimanga. Love
haya
shampanga.
Ngole faya
kukaekunganga.
Mukawe
kese nifimanga. Love
haya
shampanga.
Yaka hostel. Yo Sam Logistics. Mche mwa Gazanda, Kupara CB, Wise Man, Chadi Young, Standard Man I see you. Sweet people, Spark Smiling, Niko Jiku Mkonga, Chauta One, Mr. Marcus Pasolwez, Uncle Rich Rich, Koshaz, Mosfite Pachirundu,
Edo Rikasho.